nadaafad deegaanka waliba ay kumeetaa, xakamaynta saxarada bini'aadamka, maaraynta qashinka adag iyo biyo wasaq ah, xakamaynta cayayaanka iyo cudurrada kale ku dhalada kora daadadka iyo waliba fatahaado dareera. Nadaafad deegaanka waliba in la falanqeeyo intii la gudi jiray qiimeynta hore, saas oo kale laga tixgeliyo baahiyaha nadaafada yaa laga dara kora intii la gudi jiray qorshaha iyo waliba qiimeynta kaamka sida qaybo qaxootiga IDPska iyo waliba barnaamijyada walbarashada caafimaadka waliba in la diyaariyo xil hore si loo korseeyo cudurrada gaar ahaan awlaada. Cudurrada waliba la kugoraday iniyo si fudud iyo ka faafan qoysaska bogtaale waliba iyo kumuqiina helitaanka biyo nadiif ah iyo aqoonta habdhaqameedka nadaafadeed ee ka haboon si loo maareeyo qashinka saxarada iyo waliba isticmaalka haboon ee musqulo si loo yareeyo cudurrada la xiriira biyo faydhoorka iyo nadaafadda ee goobo bogtaala iyo waliba la sheegay in iyo baahanyin in laga taageero qalabka nadaafadda ee baahi weyn ay u qaban hanaas oo ku mid ah saabuunta jirgama bustooyin marada dhilmaanyada faynuusyada iriida ka shaqeeyaan iyo waliba bacooyinka lagu galo roobabka
meeli bi badan galay kuwal karsadka hamiin aratay dhaba wal ka karsadaa imaalan dhatatiyo aratay dadka halguri niska seedan nadaafadiyo aratay khatar ka sugunyin biyo wasaqaliin iyalka dhaafadhiyaan wee ki uriyaan iki uriyaan hayn uriyaan la siiyay meel la qaadaw ma le aratay masuulo galaa oo la rajaynayaan ma jirto caafimaad kale haddii kor inta kor niin kooyay oo ama walno la kaaladeen ma jiraan masuulo publiko aratay la shakhsi ma la isticmaalaan laakiin haddii ma mal aratay koroba masuulo hajiba mal baha korob sidda si ma aragaasay oo hal kulmaasay oo meela balaad meel idaagaas biyo kaan ku dhaasi si isku dhaashay baas najaasada nadaafada ida khatarka soo gunta
masuulo hada seen dhisan seenagadeen mar
masuulo hada nin isin roobta magi kooyti gadaala ku dumeen goobti markii horan habuusimay gadamaytin gadaala ku dumeen masuulo la rajaynayaa ama lamba iska halaayo ba maaba dad la guhaayaan maaba mal galku waa mal diiri koro baba
jaahay muhammad in ka dhagaagan mal iyal soo ka reeban mal iyal wal weeji sidii jeesh in ka dhagaagan mal iyal ka reebahayna alxamdulillaahi rafaad idan dor miro in farsadan mal masuul un galaan mal diyana rafaad jirgaam irintiyo ya iyalka baris yahayna sareenaha mahaysan oo rafaad idan dor sinyeerka mahaysan oo dalmaanyadana ama haysta shandirwada mahaysan balaask mahaysan qol un haysan mal rafaara ka noolna alxamdulillaahi meel un ha ku baraka ani dhabaati han ku tamni dhabaatadeen hadan antana ni haysta ilaahay hanu badbaadi
iyada jirta dadaalada ka eedan wal anqabadowga dadka ka jira kaamamka kiyala magaalada baydhabo iyo sheegan in ilaa iyo hadda haansho markaas in helna wal gargaar ah sida abdi xuseen ibraahim oo ah madaxa caafimaadka deegaan koonfur galbeed ee wasaaradda caafimaadku sheegaya waliba uu isagu ku weydiyay doorsho ku eedan nadaafad iyo waliba ka horseedowga cudurrada ku dhalada kora deegaanka wasaqaysan ii sidii oon la shaqeeyaan kaamamka
markuu bilaabanayaan ba booqanay intuusa bilaaban oo ay soo dhacday fariinta ahayd early warningka ayaanba booqanay kadib markuu bilowdayna waa booqanay asof fotooyinkana waa haynaa interventionna waa ku sameynay waa sida yacni ka wasaarad ahaan walow aana helin waxna raacay ama waxna la qabti kale aana la helin laakiin anaga wasaarad ahaan waa booqanay intervention waa ku sameynay capacitygeenana wixii aan u heli karno anagoo integrated ah oo wash health nutrition isugu jirno maca malaria ayna la socoto test aan sameynayna ayaan booqanay midda kale waa jirtaa in maaragtay kaamamkii in la geli la-yahay in maaragtay biyo ay fadhiisteen waxayna ku dhacday waxa waaye wax protection looma samayn oo yacni jawaanadii loo dhigayay oo lagu difaacay ayay u baahnaayeen oo ahaa water break haddii la heli lahaa 30% hataa ummadda waa badbaadi lahayd
si kastaba haatoo dhacdooyinka daadadka walibay sheenayna cudurro taxane eh haanaso caafimaad daro iyo kula kulmaanga dadka ka jiran kaamamka